walaalay ma ina muso garanay gabadha lacag ba kaga xanimay 600 waxa sabaysaa ma wiilasho go'o jiray
ankon kina nigu soo shubay inta ka saar
ayo ya konkana ha
ishega
wasidetin sidet waxa weeyaan akonkana gaagun waxa weeyaan wasidetin sidet konti sidet hal
agenti suuga agenti gaagale bal horto suuga bal agenti gaaga magaciisa ishega wardheer ba
ha wardheer branch
nasteex u dhiibina taleefanka nasteex u tibigu ma gaare
ayo no
wardheer soomaa
ha
sahal makra finance wardheer agenti soomaa station is station boqol station yakoo
ha station station boqol
station yakoo waa laba boqol
waa 2900 no
2900 weeyaan ha
ha
ana 600 inuu
wii ma gudu wii ma debi leedahay balki
markan ka baxay bii leedahay wii midayde
wii ma dad ma ka baxay kuna qotay
waan ka baxay aan tiigini waan
ka baxay horta waxa lacagta oo sardhima le dibba ugu gelin
may waan ugu celin hun iyada laftirkeega ha u ahaado
ah
oo bini telefoonkeeda isticmaasha waa muhiim
ha
ya
ha
ilaahu nakala furfura marka hadambe
sax
waxa number 150 ever 9 sodan yaafar sodan yaafar waxa ku xiga
sodan yaafar waxa ku xiga walaal
kontani
waxa ay tidoo lixdan iyo sagaal
walaalde kontani waxa uu tidoo waatan ishan sama
ah taas xama ku dumay ma
ah waa iyada weeyaan chanchi password ha uga dhiga
password waxa laga dhiga sodan yaafar lixdan iyo sagaal
sodan yaafar lixdan iyo sagaal
ha
balbisin ka waqt hada min soo gaaray
hada wuxuu raa emergency ha waxa weeyaan 96
suk ka tabalan qore 96
waxa weeyaan
96
96 kontinisdi 67
67
63
63 baa tiray
ah
uff wiish aad dhaynaa waxa weeyaan igu soo celi walaal maxaa dhahday
96
kontinisdeed
63
waxaan uga dhigay 34 69 ay ku soo noqonayeen khair Allah inasiya
ay thank you very much 34 69 baad u dhigtay ma
ha
ayo laa